unapendwa na mimi love. Kila mi love, I'm in love. We ujawaka na mimi love. So, when it cut you kwa chin, alafu nipatie na mimi. So it cut you kwa chin, alafu nipatie na mimi. Juu yako mintapania, sinto wika iko. Oh mama, oh.
Niko hapa, niko pale. We unafanya nisilale. Ako pio sugar dale. Nikiwa na wewe na machale. Pima sugar dale. Kwako na machale. Haipasho mode. Fanya urudi. Won't you move right for me? Fanya urudi.
Kongolo, mashiri, omanya, kaubaridi ndo mwanana. Uyo naniwa, niyo naniwa. Tell me what you are, all I need is your love.
Baby, what to do, make me run around in Shalewa.
Where you move, girl, you dana dana Shalewa.
Niko hapa, niko pale, we unafanya nisilale. Ako pio, sugar tale. Wanna wear me na chale. Be my sugar dale.
Kwako na machale. Haipasho mode.